Ukuqonda ngomhlaza, i-cancer in general, yiva sikuxhobise ngolwazi khona ukuze ukwazi ukuthatha izigqibo ezingcono ngempilo yakho.
Yintoni umhlaza? Umhlaza sisifo esibakho xa iiseli zomzimba zikhula ngamandla, nto leyo ibangela ukuba kuvele amathumba, inwenwele kumanye amalungu omzimba, ze iphazamise ukusebenza kakuhle kwawo. Yenzeka xa indlela yokukhula kweeseli zomzimba zifeyila, nto leyo ebangela iiseli zeqe indlela yokukhula eqhelekileyo.
Iindidi zomhlaza, i-cancer ngelinye igama. Ukuthiywa kweendidi ze-cancer kuxhomekeka ekubeni iqale ndawoni emzimbeni okanye kudidi lweseli eqale kulo. Iindidi eziqhelekileyo zibandakanya i-cancer yamabele, eqala kwi-tissue yebele, i-cancer yemiphunga, iqala kwimiphunga, i-cancer yobudoda, ihlasela i-gland yangaphakathi yobudoda, kunye ne-cancer yomlomo wesibeleko, iqala kumlomo wesibeleko. Udidi ngalunye lwe-cancer alufani nolunye, yaye nokunyangeka akuzufana. I-cancer ingehlela nabani na, kodwa kukho izinto ezithile ezibubungozi ezonyusa amathuba okuba nayo. Ukuzinakekela kwakho ngokuthatha izigqibo ezilungelelana ne-health yakho kuyawehlisa amathuba okuyifumana.